galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan. Waa galab talaada bisha Augustana ay tahay 25 sanadka 2025. Wararka caawana waxaa ka mid ah gobolka Victoria oo laga diiwaangeliyey 448 case oo cusub oo coronavirus, iyadoo 8 qofna ay u dhinteen. Victoria ayaa laga diiwaangeliyey 448 case oo cusub oo coronavirus, halka 8 qof ay geeriyoodeen xanuunka, taasoo tirada guud ee dadka u dhintay xanuunka gaarsiisay 438. Premierka gobolka Daniel Andrews ayaa sheegay in dowladdiisu ay lumin doonto awood muhiim ah haddii xaaladda degdega ee gobolka saaran aan la sii kordhin waqtigeeda. Xaaladda degdega ee hadda gobolka saaran ayaa socon doonta 6 bilood oo ku eg 13 bisha Sebtembar. Laakiin Mr. Andrews ayaa sheegay in dowladdiisu luminayso awood ay ku fuliso in dadka lagu khasbo inay xirtaan afduubka ama maaskiga, iyo weliba shuruucda kala fogaanta iyo shuruucda lagu xakameynayo coronavirus ee la saaro bisnisyada ama meheradaha ama ganacsatada. Waxaa socda qorsho dib loogu qorayo sharciga caafimaadka iyo badqabka dadweynaha si gobolka loogu ogolaado in xaaladda degdega ahu ay sii socoto muddo 18 bilooda. Gobolka New South Walesna waxaa laga helay 3 case oo cusub oo coronavirus, taasoo tirada guud gaarsiisay 3802 qof. 3 case ayaa midkoodu yahay qof dalka dibaddiisa kasoo laabtay, 2 kalena ay yihiin dad ka qaaday cudurka kaysas horey loo ogaa. Waxaa xanuunka laga baaray 210,000 oo qof 24 saacadood ee u dambeeyey, iyadoo maamulayaashu ay ku boorinayaan dadka degan galbeedka iyo koonfur galbeed Sydney inay xanuunka iska baaraan. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in natiijooyinkii u dambeeyey ay yihiin kuwo rajo fiican muujinaya.
We're so pleased that so many people are coming forward to get tested. We need that to continue. And we will notice.
Waan ku faraxsanahay in dad badan hadda ay isbaarayaan, waana inaan taas sii wadno. Asbuucyada soo socdana waxaanu arki doonaa in tiradu marna kor u kacdo marna hoos u dhacdo. Waa run inaanu ka fiicanahay hadda meeshii aanu hore u joognay asbuucyo ka hor, ayay tiri premieradu. Waxaa weli jira walaac laga muujinayo dadka dhibaatadu ka haysato siday u heli lahaayeen adeegyo caafimaad, iyadoo madaxda Australia ay diiradda hadda saarayaan sidii loo maarayn lahaa xadadka u dhexeeya gobollada kala duwan ee dalka. Senatorada Bridget McKenzie oo ka tirsan xisbiga Nationalka ayaa sheegtay in dad badan ay dhibaato ka haysato inay shaqooyinkooda ama iskuulladooda tagaan ama ay ka shaqaystaan ganacsiyada ay leeyihiin. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa isbuucii lasoo dhaafay hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la abuuro nidaam qaran oo laysla yaqaano oo loo magac bixiyo goobaha xanuunku ay ku badan yihiin ama waxa hotspotka loo yaqaano. Gobollada qaar ayaa hadda ogolaaday inay wax ka beddelaan xiritaanka xadadkooda, laakiin Miss McKenzie ayaa ABC-da u sheegtay in loo baahan yahay in go'aan degdega la gaaro.
The risk is in the capital cities. The hotspots are there. We need premiers.
Khatartu halka ay ka jirto waa caasimadaha gobollada. COVID-19 ayaa magaalooyinkaas ku badan. Waxaan u baahanahay premiero leh geesinimo ay si degdega ugu xiraan xadadkooda si loogu ogolaado gobolka intiisa kale inay ganacsiyadooda wataan, ayay tiri. Queensland wax kaysas oo coronavirus lagama helin kadib markii xanuunka laga baaray dadka badan 8,000 oo qof. Waxaa gobolka ka jira hadda 18 case oo dad qaba xanuunka, iyadoo guud ahaan laga helay gobolka 1,006 qof oo case oo coronavirus. Laakiin premierada gobolkaasi Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in natiijada maalmaha soo socda ay muhiim tahay.
I thank you for your patience, but it is very important during this time if you have any symptoms whatsoever to get tested. So we know that social distancing is the key.
Waa ku mahadsantihiin adkaysiga aad muujiseen oo ah mid aad muhiim u ah waqtigan adag ee lagu jiro. Haddii aad isku aragto calaamadaha xanuunka isbaar, waan ognahay in kala fogaanshuhu muhiim yahay. Waxaan rajaynaynaa inaan dhibaatadan ka bixi doono sida ugu dhaqsaha badan. Dalka dibaddiisana, xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu magacaabay madaxweyne Donald Trump inuu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada Noofeembar. Erga gaaraysa 300 ayaa shirweynaha qaran ee xisbiga ka qayb gashay, iyadoo tiradaasu ay ka yartahay tii caadiga ahayd coronavirus awgiis. cod aruurin la qaaday ayaa muujinaysa in 23% oo keliya shacabka Mareykanku ay aaminsan yihiin in dalku waddo saxa hadda uu ku socdo, halka 75% ay aaminsan yihiin inuu waddanku waddo qaldan ku socdo. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu dib u soo celiyo dhaqaalihii dalka oo uu ku soo celiyo halkii uu joogay ka hor afaafka coronavirus.
We have to win. This is the most important election in the history of our country.
Tani waa doorashadii ugu muhiimsanayd taariikhda waddankan oo dhan, dalkeennuna aad buu u sugayaa, buu yiri. Natiijada waana tii ugu muhiimsanayd, ma jirin, ayuu yiri, mid ka weyntan. Dalkeennu xaalad xun ayuu gelayaa, waddo qaldan ayuuna mari karaa, ama waddo fiican oo ah mid la mid a halkii aanu joognay ka hor inta aan caabuqu China ka imaan, ayuu yiri. Maamulayaasha dalka Jarmalkuna waxa ay sheegeen in Alexandria Navalny waardiye ay uga hayaan cisbitaal lagu daaweynayo kadib markii ninkaasi looga shakiyey in la sumeeyey. Saraakiisha ayaa sheegay inay u badan tahay in la sumeeyey markii uu ku sugnaa gobolka Siberia ee dalka Ruushka. Mr. Navalny ayaa ku xanuunsaday asbuucii lasoo dhaafay diyaarad uu saarnaa kadib markii shaah uu cabay la sheegay in sun loogu daray. Afhayeen u hadlay dowladda Jarmalka ayaa xaqiijiyey in khubaro caafimaad ay weli sugayaan natiijada baaritaan lagu sameeyey Mr. Navalny oo xaaladiisu hadda ay weli liidato. Dhakhaatiirta Ruushka ayaa dafiray eeda ah inay la xiriirayeen hay-adaha sirdoonka marka ay daaweynayeen Mr. Navalny. Afhayeen u hadlay dowladda Ruushka ayaa sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uusan ka dambeyn eedaha ah in ciidanka sirdoonku ay daba socdeen Mr. Navalny wax yar kadib amarkii uu xanuunsaday. Khubarada caafimaadku waxay kula talinayaan madaxda adduunka inay taxadar ka muujiyaan marka ay ogolaanayaan in dhiigga dadka ka soo kabsaday COVID-19 loo isticmaalo in dad kale lagu daaweeyo. WHO ayaa sheegtay in dhiigga dadka ka soo reystay xanuunka oo daawo ahaan loo isticmaalo ay tahay wax cusub oo aan aad loo baarin, ayna dhici karto in dhibaatooyin kale ay qofka la siiyo ama lagu daaweeyo u keento. Tan ayaa imanaysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ansixiyey isticmaalka dhiigga bukaanka horey u qabay COVID-19 oo lagu daaweeyo qof bukaan hore. Waxaa ka mid ah cilladaha ay dhici karto in laga qaado dhiiggaasi qandho ama xataa dhaawacyo sambabka la xiriira. Hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan mucaaradka Belarus ayaa lagu xiray dalkaasi iyadoo dalkaas ay ka socdeen dibadbaxyo muddo 16 maalmooda. Boqolaal qof ayaa isugu soo baxay bartamaha caasimada Minsk ee dalkaasi iyo magaalooyin kale oo ku yaala dalka shalay oo Isniin ahayd. Xariga xubnaha mucaaradka ayaa ka turjumaysa sida madaxweyne Alexander Lukashenko ay uga go'an tahay inuu joojiyo dibadbaxyadu inay galaan asbuucii 3-aad. Madaxweynaha ayaa la arkay isagoo wata qoryaha darandooriga u dhaca isagoo ku sugnaa goob ay isugu soo baxeen dadka badan 200,000. Madaxda gobolka Wisconsin ee dalka Mareykankuna waxay ugu baaqayaan baarlamaanka gobolkaasi oo aqlabiyadiisa ay haystaan xisbiga jamhuurigu inay dib u habeyn ku sameeyaan booliska si wax looga qabto tacadiyada booliska uu ku kaco. Hadalkan ayaa imanaya kadib markii boolisku ay toogteen nin madowga Mareykanka ah oo la yiraahdo Jacob Blake. Muuqaal lagu duubay telefoon oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya booliska oo dhowr jeer dhabarka ka tooganaya Mr. Blake oo gaarigiisa sii galaya. Ciidanka National Guardka ayaa magaaladaasi toogashadu ka dhacday la geeyey kadib dibadbaxyo xalay halkaasi ka dhacay. Ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka Wisconsin, Amandela Burns, ayaa sheegay inay toogashadu ahayd mid walakaca.
And let me be clear, this was not an accident. This wasn't bad police work. This felt like...
Waxaan doonayaa inaan caddeeyo, tani ma ahayn mid kama u dhacday. Waxay ahayd shaqo xumo boolisku ay sameeyeen. Waxay u muuqataa mid argoosi ah oo lagula kacay xubin ka mid ah bulshadeenna, ayuu yiri. Saadaasha hawada magaalada Beth inta badan waa cadceed, 21 digrii Adelaide qayb ahaan daruur 16 digrii, Melbourne waa xoogaa roobaba 14 digrii, magaalada Sydneyna inta badan waxaa la leeyahay qayb ahaan waa daruur iyo 16 digrii, halka Brisbane ay cadceed ka tahay 22 digrii. Intaasi aan ku soo gabagabaynaynaa warkeenna maanta, magacaguna waa Xasan Jaamac.